Ndidikiwe yile nyewe. Ndiliqonga lengqikelelo yengcika. Ngiyimbokodo isikhukukazi into exhenze xhathisa izimele ngqi ngomqolo ngeenjongo zokutshintsha eli lizwe ligcwele ubunkenenkene. Apho amabhinqa aziwa njengama-ethe-ethe iinto ezikhatywa zithi saa okwebhola kaduva ngala madoda. Sithi izinto ezinenimbi ezihlonipha kwamntu ngoba le nto ungumntu kaloku siyayizala. Amaqhwane zaqhwithi zisibetha sinyame ngengqondo siqine kodwa le imeko imqilima iyasoyisa. Abantwana bethu baxakwe kunxiba iimpahla zabo kwezi zitalato ngoba kwaxibha ntxakho endini yexhego izorhala ingacingi nokucela ivele izithathele. Ayibo budodo ubona nje ndidikiwe le nyewe. Kamata kudala sikukhwaza sikufundekela ngalo mba kaloku khawuqambe iqhinga ayingangathi le ngxaki imali usiihla uqoqosha imfuyo yakho uhambe ngomgaqo khawudlala indima nathi singabantwana bakho siyakudinga nam ndiyadinwa phofu ndoyisiwe ndidityiwe yile nyewe ukade ndijonge enkalweni ndilinde onke namadoda zixhobe futhi mabhinqa ngeenjongo zokuxolisa afune ukugcina na izithembiso azenzayo ayinozulu namhlaba obubomi sibuphilayo ukusukela pho yintlungu esingethweli ngcwaba kaloku ndidikiwe le nyewe sicela amadoda aphulukane nalo mkhuba singamabhinqa sikhuseleleke.
Spirit move me, Spirit lead me, Spirit move me. I wanna know you more. Move all over my life. Spirit move me, Spirit teach me, Spirit move me, Spirit lead me. I wanna know you more in my life. Spirit move me, Spirit teach me, Spirit lead me, Spirit move me. I wanna know you more in my life. Spirit move me, Spirit teach me, Spirit lead me, Spirit move me. I wanna know you more.
Teach me, Spirit move me to higher heights.
with the pace of your spirit, oh yeah. Spirit move me, spirit teach me, spirit lead me. I wanna know you more, more.
Thank you. moment to be saturated with truth in such a way that we are affected all week long because of what we heard today. Now bind every devil and every distraction. When we're home, there can be all kinds of distractions. Bind every distraction so that we can focus in and hear what thus saith the Lord. For in your hands are the words.
Care for the aged, development of the Tennessee.